Nimebonga na masi na amesemae ata hamdai dai sani kupati hakuna chakuda usani kujidai dai na confirm kama na mado nisije nikapita na enka kuvunja ro squeeze mi na pita tana walalo na bado anapiga simu amekuwa
kitu simple nimekama na hela naweza kukufan kama hauna wera chocho mengi mono unanikera sina fatu pepo megeuka bendera Futa natumia Harufu nanukia Na mbio zangu wezani nazo Nivemo katulia Maneno nanipa mazuri matamtam
Atanunuwa na azul
Spandi uba setting ata na ujaze tank
Acha ni confirm
Nina form kama 6TV Na ukinipea unomoka kama 6TV
Confirm
Unanishuku nisha place nini Ntakuosha na mizinga ubaki west nini
Acha ni confirm
Nina form kama 6TV Na ukinipea unomoka kama 6TV
Confirm
Unanishuku nisha place nini Ntakuosha na mizinga ubaki west nini Ah, hey dada, hey dada Big smile, big bumper, thick rasa Ah, kana ni mada, lick nyama I mean dada, kini fist, dictator Ah, chobo wanaingiza ball Sway take a whole level fanya mina fall Na bado kaipoa kapachino jenge road Kapachino kapa visa kapa hold door Alafu confirm
Ring ring chenje yangu winawika tangu jana uyo ni nani anasumbu wa mdosi Ni first time so kijana nikifika hakikisha unaipiga unaibakisha na moshi Na kama haitoshi na kupa kitumbua kina mchanga wa kosti We confirm Tena hicho kikosi chako hakikisha leo kimepata ripoti Mini mtam
Anapiga simu wame cool Maneno ananipa mazuri matamtam Atanunuwa na azul Sipandi matalipe uba niepe jam Acha ni confirm
Nina form kama 6TV Na ukinipea unomoka kama 6TV
Confirm
Unanishuku nisha place nini Ntakuosha na mizinga ubaki west nini
Nime dungis dungis nime tulis Niko niko backyard nacha for mitungi Napenda ka soft life Niko cruising Navuta shada nime chill kwa jacuzzi Mana less ichi ichi tuende chini kwa chini Niko juu kwa juu weka msamba chini Shilulu pa 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 Shihunyi shihunyi Papa galo nazipima bila ratili Confirm
Maneno nanipa mazuri matamtam Atanunuwa na azul Sipandi matalipe uba niepe jam Acha ni confirm
Nina form kama 6TV Na ukinipea unomoka kama 6TV
Confirm
Unanishuku nisha place nini Ntakuosha na mizinga ubaki west nini
Acha ni confirm
Nina form kama 6TV Na ukinipea unomoka kama 6TV
Confirm
Unanishuku nisha place nini Ntakuosha na mizinga ubaki west nini
Acha ni confirm